abafuye bose bazazuka abamutegereje bahabwa amakamba arabagirana abamugomeye bahunge mu masohe tuzamubona umwami wacu Yesu agarutse tuzaruhuka tuzanezerwa twese tunesheje abamarayika
bose
avuze imana nyinshi zo kunesha
twese
tuzazamurwa mu cyubahiro dusanganire uwo mwami Bazaba banesheje isi Bazishima bitarondorwa Umukiza azahamagara Amazina yabo bose Bazatumbagira mu kirere Bari kumwe n'uwabacunguye Indirimbo zisakare mu kirere Uwo musinda ukwifurije
Uzaburihe k'uwo munsi ukomeye
Uzaburihe k'uwo munsi
Uwo Umukiza azahamagara bose
Amazina yabo yacunguye bose Ibishura byabo mu maraso ye yeza Bakamutegereza kugeza ku meruka Tuzamubona Umwami wacu Yesu agaruze Tuzaruhuka Tuzanezerwa twese Tunesheje Abamarayika Avuze imana nyinshi zo kunesha Tuzazamurwa mu cyubahiro dusanganire uwo mwami Tuzamubona umwami wacu Yesu agarutse Tuzaruhuka Imana nyinshi zo kunesha Tuzazamurwa mu cyubahiro dusanganire uwo mwami Tuzazamurwa mu cyubahiro